Wachari uo kusomoze wako ebizimbe bitono omugamu ku masomero ga government mu district ye Mukono. Chokanga bulirucho omuwendo gw'abayizi mu masomero ga ekikula kino gweyongera. Oluvannyuma lw'amasomero gano okuyisa obulungi, abayizi baago mu bigezo eby'akamalirizo. Kasozi Mugago omusasi waffe Mukono, abakuira masomero mu district ye agamu ku ga government gubabibuulidde.
Okusinziira ku George Wateta, omukulu w'essomero lya government erya Nakanyonyi Senior Secondary School erisangibwa mu Nakifuma Naggalama Town Council, ategeezezza nti essomero lino likunukkiriza abayizi 1,700 wabula ng'ebizimbe mwe batuula mu ku bizibu bye basanze. Tatubuulira ensonga emu okujasubira eviddeko abayizi kwasa n'abazadde kuba nti beeyongedde okwettanira amasomero ga gavumenti.
Twakola submission kwongereyo ku bizimbe. Juzi nalina commissioner, assistant commissioner in charge of projects yajja n'akukyalira n'akola assessment n'asanga essomero nga ate likuze nnyo, ligaziye nnyo, nga teririna infrastructure emala. N'angamba ensonga yo ngitutte era tugenda gikolako.
Yudaya mukulembeze nga ye mukulu w'essomero lya gavumenti erya Setac College mu Gombola ina Kisunga agamba nti okuva mu mwaka gwa 2018 we yajjira ku ssomero lino nga liri mbaana bibiri kula nga ssaawa eno liri mu 10:00 era n'ategeeza nabo okusomooza kwe balina mu kiseera kino bwe kw'ebizimbe
challenge kati ennene ze tulina gye tusanga nti ebibiina kye bitaamala. Bwe najja wano mu 2018 nasanzeewo abayizi 2,216 akusaawa eno we twogerera tulina abayizi 10,221 agala okwebaza nnyo all the stakeholders nengeri esinza okuleeta wano abayizi ye standard y'essomero saate nga essomero lya gavumenti ebisale tebiriiwo kubanga ssomero lya gavumenti kakati olaba nti abaana tebasasula fees n'ate nga basobola okuyita ne bakompitinga n'abayizi abasasula obukadde obubiri mu 2,500 like that.
Akulira abakozi ba gavumenti mu district ye Mukono Gamba Henry ategeeza nti okusomozebwa kukyaliwo mu masomero ga gavumenti okw'ebizimbe wabula akola ekisoboka okulaba nga bongera ebizimbe mu masomero ga gavumenti kw'ossa ne kabuyonjo mu kiseera kino ne mu mwaka gw'ebyensimbi ogugenda okutandika.
Yes, ebizimbe kyekimu ku challenges ze tulina kubanga tulina abaana beeyongera mu masomero buli mwaka era buli mwaka tulina ne program ey'okwongerako ku bizimbe nawe kyetaagisa. Kati omwaka guno tulina amasomero agawerako tugenda we tuzimba era emirimu gigenda mu maaso. Tulina eseta mazigo obuyita umea naye tuzimbayo bulooka ya classes Bureevi Mpumbe tuongeddeyo nga tano jeke ebina atina latrine latrine bazo tuna kugaba ewerako amasomero agamu latrine zijjudde abaana beeyongo eddeeyo kigetaagisa latrine zengana to amasomero agawerako era tutaddeyo latrine tulina amasomero nga funge seed waliwo latrine yetuzimba waliyo essomero Nakanyonyi waliwo Kyoga primary school eze campus era mwaka guno ogugenda okutandika mu July tugenda kweyongera mu nkola yeyo
Seddume Rubogola Simba, Nze Kasozi Mugagga mu district ye Mukono.